Pulo 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 kaboom kaboom kaboom, watu wangu ni aje isi. Unasikiliza mix zake DJ Ras Light 254.
Oh,
DJ Rice Light, mtu wangu wa power I say, doku saluti, tuende kazi, kaboom boom, naitwa Kamanda, Brian Juma.
Tunashukuru Mungu kwa ajili ya uimbaji wa kwaya St. Joseph Migori ambao wamekuja kutembelea hapa kwetu Malindi katika jimbo la Malindi, na wamekuja kuitembelea kwaya kuu ya St. Anthony Cathedral Malindi. Tunasema asante sana. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya uimbaji wao, kwa zawadi ya kipaji ambacho walipewa na Roho Mtakatifu cha kumsifu Mungu kupitia nyimbo. Tunazidi kuwaombea waendelee hivyo hivyo na moyo mzuri huo, moyo wa upendo, wa kupenda wenzao, moyo wa uimbaji, na katika utunzi wao tunaombea Mungu azidi kuwashushia Roho Mtakatifu ndio akaweze kupata maneno mazuri ya kumsifu Mungu.
It's DJ Rust Light Entertainment. Call WhatsApp me on +254 716 158 168. I'm It's DJ Russ Light Entertainment.
Lakini mimi nataka niwaambie, hakuna maneno. Nyinyi mtulize boli, mambo bado. Musisikie maneno ya fake news, rorojo ya magazeti, hadithi za social media, wachana na hizo. Saa hizi malengo yetu ni kuhakikisha ya kwamba ahadi tulizowapatia na mkatupatia kura zenu, hizo malengo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya inatimia.
I'm going to go to the hospital.
even the government agrees. He's a dangerous DJ.
This is what a real DJ should sound like. His turntablism legacy shall reign.
Cut the sim, double side, don't play.
Watu wangu wa power zaidi, unasikiliza the top best DJ in town, 006 DJ Ras Light. Wola, watu wangu waise, watu wangu wa power zaidi, unasikiliza the top best DJ in town, 006 DJ Ras Light.
Ya ngoza siku zangu zote za maisha. Watakatifu wa mbinguni kwa imani watashangu Na malaika wake Mungu wanaruka ruka kwa shangu Natamani kwenda mbinguni nikaimbe nyimbo za shangwe Nijiunge na malaika nikaruke mbele za Mungu Natamani kwenda mbinguni nikaimbe nyimbo za shangwe
Kata itatabeta mjini Voi Nasikiliza mixu zaki DJ Ras Light 254 Mimi ni Kamanda
Anakuja mwenye mamlaka, anakuja
Unasikiliza mix zake DJ Ras Light. Mimi ni Kamanda Brian Juma nikiwa Sifa FM. Unasikiliza mix zake DJ Ras Light. Mimi ni Kamanda Brian Juma nikiwa Sifa FM. Unasikiliza mix zake DJ Ras Light. Mimi ni Kamanda Brian Juma nikiwa Sifa FM G-Boy.
Yeah, yeah, yeah.
Jaji watu wangu ni Commander Brian Juba hapa na nime chill na DJ Raslight.
Tonight, I'm ready.
is DJ Russ Light Entertainment. It's DJ Russ Light Entertainment. It's DJ Russ Light Entertainment. Light Entertainment. It's DJ Russ Light Entertainment. Upendo wenu, upendo wenu, upendo wenu. Entertainment. Call or sub me on +254 716 158 168.
Don't need to be.
Shwari si watu wangu mazee, mimi naitwa Commander Brian Juma hapa na nime chill na DJ Last Life. Mambo shwari si watu wangu mazee, mimi naitwa Commander Brian Juma hapa na nime chill na DJ Ras Light.
Will you be a yes? 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 Will
Mambo shwari, si watu wangu mazee. Mimi naitwa Kamanda Brian Juma hapa na nimechill na DJ Ras Light. Mambo shwari, si watu wangu mazee. Mimi naitwa Kamanda Brian Juma hapa na nimechill na DJ Ras Light.
Amen.
Mambo shwari, si watu wangu mazee. Mimi naitwa Kamanda Brian Juma hapa na nimechill na DJ Ras Light.
Oh,
Mambo Mshwari si watu wangu mazee. Mimi naitwa Kamanda Brian Juma hapa na nimechilia na DJ Ras Lai. Oh, Mambo shwari, si watu wangu mazuri. Mimi naitwa Kamanda Brian Juma hapa na nimechill na DJ Last Live.
Show me. Thank you. Oh, yeah.
Mambo shwari si watu wangu mazee. Mimi naitwa Commander Brian Juma hapa na nimechill na DJ Ras Light. Mambo shwari si watu wangu mazee. Mimi naitwa Commander Brian Juma hapa na nimechill na DJ Ras Light. Ras Light, mtu wangu wa power I say, kwa kusaluti, twende kazi, kaboom boom, naitwa Kamanda. Right. DJ Rice Light, mtu wangu wa power ise, to kusaluti, twende kazi, kaboom boom, naitwa Kamanda, Brian Juma.
Thank you. nitakwenda shambani mwako, nikavune yote yaliyo bora, unitume Bwana. Nami nitakwenda shambani mwako, nikavune yote yaliyo bora, unitume Bwana.
DJ Rice Light, mtu wangu wa Power SA, kakusaluti, twende kazi, kaboom boom, naitwa Kamanda, Ryan Jr.
Thank you.
inayependezwa nae, msikie niye ye, inayependezwa nae, msikie niye ye.
Na walipokuwa wakishuka mlimani, aliwakataza wasimwelekeze mtu waliyoyaona. Mwana wa Adamu atakapo kuwa amefufuka katika wafu,
huyu ni mwana wangu mpendwa, mpendwa wangu, ninayependezwa naye, msikie niye ye, ninayependezwa naye, msikie niye ye.
DJ Rice Light, mtu wangu wa power I say, tukusaluti, twende kazi, kaboom boom, naitwa Kamanda.
Kamanda.
Thank you. I'm gonna go get some more. Thank you. Thank you. Oh, Mohikania, atoro inewanyuwa the, oraga ya kombo.
Twende kazi, kaboom boom, naitwa kamanda Brian Juma. Jira's light, mtuangu wa power I say, doku saluti, tuende kazi, kaboom boom, naito kamanda, Brian Juma.
Yene nyeo, hae mwadami, age koro nijo hae no.
Mwadhani gayo tare gahu O Kenya diro ni amodori O hoire makire debyo Nyamu matyo eke ya meweka
Yene nyeo hare mwadhani Ane toro nikyo hane na Kwenye weo hare mwadhani Ane toro nikyo hane na
Omude yane tubo ya ga Ate tuo hero mehyo maito Ocho dia ibe tu hana gira
DJ Rice Light, utuangwa power isi Nukuza niti tuende kazi, kaboom boom Naito kamanda, Brian Juma
Kene nyeo, hare mwadhani Ake toro nikyo hane na
Kwa hivyo,
Yeah, 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 yeah.
Light utuangwa power isi na kusaluti tuende kazi kaboom boom na ito kamanda Brian Juma
Get it on.
DJ Rice Light, mtu wangu wa Power I say, kakusaluti, twende kazi, kaboom boom, naitwa Kamanda Brian.
Yesu, Yesu, nemo shara, tomboinebe, aleluya, Yesu, Yesu, nemo. Mobito doide amoku helige Nego kena akena gana gato ambokera
Slide kutwangu wa power isi Nukuza mtituendo kazi Kaboom boom Naito kamanda Brian Juma
It's DJ Russ Light Entertainment. It's DJ Russ Light Entertainment. Call or WhatsApp me on +254 716 158 168.
I say ni mechill na DJ wangu wa power zaidi, DJ wangu mkali zaidi, DJ Rasla.
yake siwe mweupe kabisa.
Wengi ni walevi, wengi mabona.